wangu sumu futika liwa kanyo na miso size yako. Kweli ifanya nijute mimi kuona we, chozi linitoke kisa penzi lako we. Ifanya nijute mimi kuona we, chozi linitoke kisa penzi lako we. Okwangu penzi shalitia usiku kama bundi cheni azima uwanjani tumgundi mchezo hakuna ukajetea karufundi kuchiti baba ani kama mjinga mimi sejua kununa ani nidhani weni wangu tu na uko na thamani ngu saye nini unifatuku imi niko na mpenzo ngu. Kisa penzi lako we, lifanya nijute mimi kuona we, chozi linitoke kisa penzi lako we. Okwangu penzi shalitia
Fox sounds on the moon.